iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19.22, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104.3. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga kuri mikro, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Hirya no hino mu miji itandukanye y'igihugu cya Uganda hari hashize iminsi hadutse imyigaragambyo yibanze cyane mu murwa mukuru Kampala. Imyigaragambyo yatewe n'ifatwa ry'umunyapolitiki Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine. Uyu ni umwe mu bakandida 11 biyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe mu kwezi kwa kabiri kumwaka utaha. Iyo myigaragambyo yashyamiranyije abaturage n'inzego z'umutekano, imaze kugwamo abantu barenga 10, abandi barakomereka. Mu rwego rwo gushaka kumenya imvano y'ibyo byose, Ijwi rya Amerika ryatumye bamwe mu nzobere muri politike zikurikirana hafi politike y'akarere. Abo ni Bwana Frank Mwine na Bernard Sabiti, bombi bari mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda. Reka mpere kuri Bwana Sabiti aduha ishusho yuko yabonye ibintu byifashe muri iyi minsi ibiri ishize.
Uko ibintu bihagaze hano mu mujyi w'i Kampala biteye ubwoba, kuko ubu ngubu ntabwo wamenya niba wasohoka mu nzu ukaja gukora ukagura guhura n'impanuka y'ibasu. Umujyi wose mbega abantu bari kwigaragarambya aba nyine umunyapolitike Bobi Wine. Rero ikiza gutera ubwoba nangwa se agahinda abantu benshi, ndetse abo ubuze bamaze gupfa, bamwe abenshi muri bo nababa bari mu mirimo yabo ndetse ibya politiki batabyitayeho, ariko rero bakunze gukurikirana ibya politiki bya Uganda. Iki kibayeho kikaba kitadutangaje mbega, kuko buri gihe iyo amatora yegereje hano muri iki gihugu, ubutegetsi bukunze gukora ibikorwa nk'ibi, ndetse nabo babuhakanya nabo bakaba batemera ko ubutegetsi mbega bubabwira uko bakwiriye gutwaza kampeni zabo. So noneho rero nubwo ndetse ndivuga ko ibi babikora kugira ngo aba banyapolitike be kukunganya abantu benshi cyane ku bw'iyi ndwara nyine ya coronavirus, ziko nubwo hatakabaye indwara ya corona ntawuhatwabuza urundi rwikuzo government ikoresha kugira ngo yangirize bariya bayihakanye. Ubu se abazi neza uwahoze avuganya Perezida Museveni, umugabo bita Kizza Besigye, waharaniye intebe y'ubwa perezida imirundi enye, buri amatora yajagamo ni ibi bihari nabwo byanarahabaga. Ikimenyesha yuko buriya ibyo government ivuga ko ari ukugira ngo irinde abantu kutandura indwara ibuza nyine abantu benshi gukungana ukabureba yuko icyo iyo nsobanura itamaze hari izindi mpamvu bakristo na politiki zangaha zo bahazi neza.
Bwana Frank Mwine, nawe uri muguke mu bya politike yo mu karere k'ibiyaga bigari, uri umunyamategeko ukurikiranira hafi politike za ku karere. Bwana Sabiti yaravuze ngo biteye ubwoba, ariko ni nkaho abantu bari babyiteze kuko si ubwa mbere biba. Ku giti cyawe aho uherereye aho mu mujyi wa Kampala, gerageza uduhe ishusho yuko wabonye ibintu n'uko ubibona kugeza kuri uyu munota.
Ya urakoze Edi. Burya amatora yo muri Afrika muri rusange burya niko akunda kukumira. Usanga abafite ubutegetsi n'abashaka babuhatanira, ndetse ugasanga rimwe na rimwe niyo kurangiye usanga buri muntu avuga ko yatsinze cyangwa atatsinzwe, bikakunda kuzana imvururu. Ariko hano ngira ngo akantu k'akarusho nuko uyu mugabo mwavugaga mu kanya bita Bobi Wine ntabwo ari umunyapolitiki gusa, ariko ari n'umusitari umuririmbyi, ndetse mu bintu bivuga ko byamufatishije nuko aho agendaga abantu benshi bazaga, abantu benshi bazaga kandi ntibubahirize amabwiriza bashyizeho yo kwirinda iki cyorezo cya COVID. Ibyo bikaba ari byo bashingiyeho bavuga ko bamufashe. Ariko wabaza guti bihagaze gute? Wabonaga mu mujyi abantu bigaragambya bafite imihanda bayishyiramo umuriro, bakuma amapine bayashyize umuriro, imodoka zimwe babuza kugenda, abasirikare nabo babakubitamo ibyuka birwana bya bindi by'amaso. Ibyo byose ejo byari bihari n'uyu munsi byari bihari, ntabwo turamenya aho birubwakire. Kandi wabonaga na Bobi Wine ubungubu ntabwo bamuzanye mu rukiko. Nabonaga amakuru mu kanya bavuga ko ntabwo yazanye mu rukiko, ntabwo banazi na hantu bavuga ngo ntabwo azi, abaganga bo ntibamubonye, abashinzwe amategeko bavuka be ntibamubonye. Ibyo byose byateraga impungenge n'umwuka mubi mu bantu b'abafana be, bigatuma bakomeza kwigaragambya.
Bwana Sabiti wabikomojeho, ndetse na Bwana Mwine abivuzeho ibijyanye n'impamvu inzego z'umutekano zigaragaza ko ari zo zatumye Bwana Bobi Wine atabwa muri yombi, ko ari uko arimo gukora ukwiyamamaza cyangwa se amakoraniro adakurikije ibiteganywa n'amategeko cyangwa se amabwiriza ajyanye no kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Ku ruhande rw'ishyaka riri ku butegetsi bo, izo ngamba se barazubahiriza?
Kuvugisha ukuri, Perezida Museveni we yageragezaga gukendeza ku bantu, kuko nyine ni perezida ufite ibikoresho byose by'igihugu, abantu yabakuragana cyane abategetsi b'abahagizi be, akabakora nko ku gisa kirabatatanye. Rero hakabaho abandi bari abahagizi be ba buri gihe bakisuka ku mihare, mbega kumwakira mu mwanya wagiyemo. So ntawe wavuga ngo government yo na iri consistent nangwa se ngo iri gukurikiza aya mategeko y'icyorezo mu ngeri isororotse rwose, kuko hari ibishushanyo tubona bivuye iyo ngiyo mu madistrict umwo perezida ari, abantu nta na gake bari bakurikiza aya mategeko. Aho icyo nicyo kintu rero kiri kurakaza abantu cyane, kuko itegeko niba bavuze ngo ni itegeko ikwiriye gukurikizwa n'abantu bose bari muri uku kwiyamamaza, bakabikurikiza cyo kimwe, ndetse n'abapolisi n'abasirikari nabo bari mu kureba ngo iri tegeko rirakurikijwe, bagafata abanyapolitike bose mu mashaka yabo bakabafata kimwe. Bobi Wine yari umuntu uri famasi cyane, uzwi cyane nk'umuririmbyi, nubwo byakabaye ngo agiye nko mu mwanya atari ibi bya politiki, ntaho yakabuze kugira abantu bashaka amara kuza kumureba ubundi, ndetse n'abashaka kureba uko asa gusa miserebu mbegu uko tuwebuga miserebu ni umuntu uzwi cyane umaze imyaka myinshi muri iki gihugu azwi nk'umuririmbyi rurangana ubwo ashyizemo ibya politiki ngo ashaka kuba perezida w'igihugu rero kwa kumenyekana ko kuriyongera cyane kandi nk'uko bihagaze ubu ngubu ni we twavuga mbese nkasimbo nangwa akamenyetso ko k'ubuhakanyi bwa president Museveni baba batangiye kureba ukuntu abantu bari kumukurikira hari bakagira ngo icyo kimenyesha ngo ni ubushyigiki nangwa se nta majwi iyo agiye kuzabona noneho rero bakagira ngo hakabaho ko gutinya ngo afite abamushyigikira benshi cyane ubundi ndetse ubasha no gusanga atari ko bimeze kuko nk'uko nkubwiye umuntu uri famous cyane uzwi abenshi ngira ngo baba bashyamara kujya kureba ukuntu afite ko ameze yego ntiwahakana ngo cyerekana ko afite n'abamuhagira ariko ngiye nkaba ngira ngo igituma bakora ibyo bakora ntabwo ari ukuvuga ko gusa ariko none amategeko akwiriye gukurikirwa kuri iki cyorezo icyo kirahari ariko hariho impamvu ngufu.
Bwana Sabit wari ubikomojeho ko Bobi Wine ari umwe mu bakandida baza ku isonga mu bijyanye n'abantu bakurikirwa cyane n'abayoboke benshi ariko twakwibutsa abakurikiye Ijwi rya Amerika muri aka kanya ko abakandida biyamamariza uwo mwanya kugeza kuri uyu munota ni abakandida 11 usibye Bobi Wine wafunzwe ndetse hari n'undi witwa Amuriat nawe wafunzwe hanyuma hari abandi bakandida bamaze gutangaza ko bagiye kuba bahagaritse ibikorwa byabo byo kwiyamamaza aha twavuga nka generali Mugisha Muntu harimo generali Henry Tumukunde ndetse n'umuyobozi w'ishyaka rya DP Norbert Mao bwana Frank Mwine abo bakandida bandi bo ubona hari icyo izo nzego z'umutekano zibatwara cyangwa se nuko bo batabona abayoboke benshi babakurikira muri ibyo bikorwa barimo byo kwiyamamaza bo bimeze gute?
Iyo urebye Amuriati nawe akurura abantu nawe ngira ngo ejo bari banamufunze ariko baza kumurekura na Henry Tumukunde nawe bagiye bamugerageza kumusanga bamufunga cyangwa bakamubuza ahantu agenda Mugisha Muntu we uyu ukurikiye yambara agapfukamunwa ugasanga na agerageje no gukurikiza amabwiriza y'ibonde bavuga ko wenda abayoboke ntabwo ari benshi nk'aba Bobi Wine kubera ko tumaze kubivuga n'icyamamare abantu baza kumureba nk'umusitari ariko urebye muri rusange ikibazo kinahari kubera uburwayi urabona isi yose edi iraguye mu gufunga iyo urebye ibiri mu Burayi biri muri Amerika n'ahantu hose uburwayi burahari ariko rero ibibazo biri hano ubungubu abayoboke bose nubwo wavuga uti nuko bamugwa bakurikirana kubera ko ari ibya politiki ariko burya nabo baratanga impamvu yo kubakurikirana kuko iyo urebye ntabwo bakurikiza amabwiriza atuma COVID kiyongera mu bantu icyo kikaba ari ikibazo ariko abakandida bakandida ntabayoboke benshi bafite nk'abayoboke b'uwo w'icyo cyamamare Bobi Wine akaba ariyo mpamvu ngira ngo ibirimo kumubaho ntabwo biba ku bandi kubera ko abayoboke ntabwo ari benshi cyane.
Hanyuma se Mwine ukurikije ibyo ubona iki cyari cyumweru cya mbere ibikorwa byo kwiyamamaza bitangiye ibyo bikorwa bigomba kurangirana n'itariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere ibi biraba hashusho ki y'ukuntu ibintu biza gukomeza kugeza mu kwezi kwa mbere?
Urakoze Edi, iyo urebye mu by'ukuri ishusho biri mu gutanga nuko aho bigenda bikomera ngira ngo narebye n'imvugo ya bamwe baravuga ngo bafite iki bita plan B bivuga ko amatora ntabwo bazanayemera nubwo banayigiyemo na leta ikayigwiyo igakomeza ivuga iti dufite icyo twakwita abayoboke bazaduha amajwi tugatsinda. Ibyo bintu rero ni ibintu ubona ko amatora ahazarangirira mu kwezi kwa mbere bishoboka kuzaba ko nta muntu uzemera ntabwo uzemera wumva uzaba watsinze sinzi ko watsinzwe azemera ibyo bigatanga ishusho yuko ibi turi mu kubona bishobora no kuzaba nyuma y'amatora.
Bwana Sabiti, wowe ubibonute cyumweru cya mbere gusa kiranzwe n'imvururu, kurasana abantu barenga 10 bapfuye, abandi barafunzwe, wowe urabona bigana he, urabona bizagenda gute?
Nemeranya na Franka nkuko abisobanuye, kuko uje kwitegereza amateka y'amatora yo muri iki gihugu ntabwo akunze kuba aya mahoro. Noneho rero ukaba ufite iki cyamamare nkuko nkuko Franka abisobanuye, uyu ni umusore ukiri muto ufite ingufu nyinshi cyane, ni umusore umaririye mbega kugira ngo yerekane yuko Perezida Museveni kidakomeye cyane nkuko abantu benshi bibwira kumuhungabanya ku butegetsi. Afite aje abona ingorane nyinshi rwendo rwe abakurikirana, ngira ngo porogaramu yawe baba barabyumviseho ubwo baje kumufunga, ndetse akavuga ko bagize no kumukubita bikomeye cyane. Noneho rero ibi abakurikirana politiki z'Ubuganda za Uganda hano bakaba bareba yuko mbese bamwe babyita kubatizwa, mbega kubatizwa mu mazi yo kugira ngo uhame nk'umuntu ko ukwiriye gucarenginga nangwa se guhungabanya Perezida Museveni. Ababigerageza bose bigabaho, ntahari we umangije. Ikinteye kwirarikira ni ukuvuga ko ubu ngubu aho bigeze ko abantu mbese ingufu leta ziri gukoresha ni nyinshi cyane, kuko aba bantu bamaze gupfa, simpamya ngo twari twagiraho amatora yapfuyemo abantu barenze bari muri 20 kuko bihagaze ubukambi ariho byatangiye. Iki ni cyerekana yuko iminsi iraza, ndetse ahubwo iraba iminsi ikomeye cyane, ngira ngo iki kigiye gutinyisha abantu baratangira kujya baratinya no kujya gukora imirimo yabo mu mujyi wa Kampala n'andi matawuni yitoroye. Noneho rero keretse habayeho impinduka hari government igacengezaho ku ngufu nabariya nabo ahari aba bashigikira Bobi Wine bagatangira gutinya hari kubera abo bantu bari kwicwa, atari icyo ngicyo ndeba ko amaraso akimeneka mu minsi iraza.
Ariko Sabiti, kare wigeze kuvuga ko ibi bitagutunguye kuko ari ibintu Abagande cyangwa se n'igihugu gisa nkaho kimaze kumenyera ko buri gihe iyo amatora agiye kuba arangwamo ibikorwa by'urugomo n'imvururu. Gusa igitandukanye muri iki gihe nuko abakandida batandukanye twari tumenyereye umukandida Kizza Besigye, igishya cyangwa se icyo mubona gishobora guhinduka cyane cyane gishingiye ku bakandida barimo guhatana muri iki gihe, ubigiranije n'ibyagiye biba ni nk'ikiye?
Icyo ndeba ubu ngubu manya nkuko Franka kubwiye, hari abakandida be abandi 9 bo tutavuzeho cyane. Impamvu ni uko badafite amajwi menshi cyane abashyigikira, mbese iyi ntambara iri hagati ya umukandida Yoweri Museveni anariwe perezida w'igihugu hamwe n'uyu mwana muto Bobi Wine. Icyo ndeba kitari icya buri gihe ni ukureba n'abakandida, nibwo bwa mbere ngira ngo umuntu utari umusirikare nangwa se udafite amateka nanga history nangwa background mu government nangwa se mu ntambara yazanye Perezida Museveni ku ntebe, nibwo bwa mbere tubonye umuntu mbese utari udafite iyo history amuhungabanya bigeze kuri aya madara. Icyo kikaba kimenyesha yuko of course abazi bya politiki by'iki gihugu simpamya ngo abategetsi n'abafite ubutegetsi bw'iki gihugu bazashya no kwemera, ndetse nubwo katuvuge ngo nubwo Bobi Wine yaba atsinze bire uko bimenyekanye ngo aratsinze twe tukaba tuzi yuko kitashoboka kugira ngo abantu bari mu butegetsi bw'iki gihugu kuba kwemera ngo umwana nguwo abategeke abazi amateka history y'iki gihugu icyo dari ikindi kibatangaje ariko icyo kigiye kuzana rero Perezida Museveni ntaho yagakunze kugira ngo hagire umuntu uza ngo amuhungabanye kugeza kuri iyo point yo kwerekana yuko burya kibasha gushoboka kumukuraho icyo ni ikintu abategetsi bamaze imyaka myinshi ku butegetsi muri Afurika yose badakunze kwemera icyo gituma ureba bari gukoresha igishoboka cyose kugira ngo mbese bemeze abantu psychologically ngo ntabwo wahungabanya perezida ngo bikugendere neza so niyo ntandukano ndeba uyu ni umwana muto uvuye mu buririmbyi ntabwo yabayeho umusirikare si umusirikare icyo ni cyo kintu ndeba gitandukanye n'abariya bakundaga guhagarara nangwa se kuvuganya kwitsinda kuri Perezida Museveni
Bwana Mwine wowe ubibona ute
iyo urebye urabona abantu bari bamenyereye Perezida Museveni imyaka hafi 30 na urumva nafata nagira amahirwe agatsinda imanda arabagiye hafi imyaka 40 umwana wavutse afite umwana wavutse Perezida Museveni nabaye Perezida ubungubu nawe ni umugabo n'umusore arabyaye ahubwo afite n'abuzukuru ibi nibyo bikwereka ko politiki hano ibonye indi sura ibonye isura hajemo abandi abasore hajemo abantu batari muri basanzwe bari muri politiki uyu ni umwana ejo bundi waje ari umuririmbyi avuye mu kuririmba abaye umudepite avuye mu budepite ati ndashaka kuba perezida nk'amateka maremare afite kuko nk'uko mugezanye maze kubivuga aho ngaho ariko nicyo kikwereka ko niki kuki akurura abantu bangana gutya kuki akurura abantu ni nacyo kibazo burya ntabwo bari bazi ko ashobora gukura abantu nk'aba bose bari bazi ko azagira gutya wenda mu mujyi hano ariko agiye kujya mu byaro abantu baraza agiye hano abantu baraza ibyo ni bibi bitumye rero bizana izo mpungenge batese ibi bintu hari ikindi byahindura kutsi ibintu bitari tumenyereye ugasanga rero ni ikibazo ngira ngo mani amatora nanarangira uzaba utsinze uwo ari we wese bizerekana ko politiki ishobora guhinduka ku buryo icyo wari umenyereye gishobora kuba atari cyo gishobora gukomeza mu buzima bwa politiki
ariko Frank Mwine Perezida Museveni amakuru atugeraho avuga ko yaba yavuze ko abarimo kugerageza gushakisha imvururu n'abatifuriza igihugu amahoro ndetse akavuga ko bamwe muri aba kandida bashobora kuba bashyigikiwe n'ibihugu bitifuriza ineza ubutegetsi buriho akongera kuvuga ko abifuza kumuhungabanya barimo kumujyana mu kibuga amenyereye ni ikibuga cyo kurwana ikibuga cy'intambara icyo gihe mwebwe mubivugaho iki mubibona gute ibyo ngibyo avuga
urakoze Edi burya iyo urebye amateka ya za guverinoma za Afurika uko bigenda usanga hari n'ubundi abantu abari mu butegetsi bavuga ko hari abandi bashaka kubarwanya ibyo birashoboka kandi twagiye tunabibona no muri politiki z'akarere ugasanga hari abantu bivanga muri politiki n'ukurwego mpuzamahanga usanga ibihugu hari ibishaka kwinjira muri politiki z'ibindi bihugu ariko icyo nshaka kuvuga ni uko ibi bintu by'aya matora byo muri iyi manda ntabwo bizaba bya bindi tumenyereye kubera ko yaramenyereye guhangana n'abariya abantu babahoze ari abasirikare be yaramaze kumenyera abantu bamenyereye mu kibuga cya politiki none haje umuntu utazwi haturutse akava icyamamare kujya ni ikibazo gishobora gutera ibindi bibazo ngira ngo bidashobora no kubona ibisubizo kuri ako kanya ariko we perezida Museveni n'umuntu ufite n'ubundi n'ubunari yabibonye mu bintu by'intambara nk'uko abivuga, ariko burya ngira ngo anamenyere n'ubundi kumvikana n'abantu. Nawe perezida ngira ngo ukunda kwicarana n'abantu batavuga rumwe, akicarana nabo akumva ibavuga, ndetse na rimwe rimwe ugasanga arabagaruye abashyize mu myanya baramo gukorana.
Hanyuma se bwana Sabiti, yego arabavuga ko imvururu zikomeje zigaragaza isura mbi y'igihugu, ariko nanone hari abagaruka bakavuga ngo nubwo abantu Perezida Museveni bamwita umunyagitugu, hari bimwe na bimwe yemera ko bibaho kandi ugasanga bishobora guha isura nziza ubwo butegetsi bwe, cyane cyane aha ndavuga nk'urwego rw'ubutabera, aho bavuga ko ndetse na Cyaguranyi yabisabye avuga ngo arifuza kujya mu nkiko kugira ngo zibe zakemura icyo kibazo. Mubona hari icyo inkiko za Uganda zizafasha kugira ngo ibi bikorwa byo kwiyamamaza bigende neza?
Inkiko za ngaha Eddy abazi amateka y'iki gihugu, inkiko ntabwo na cyane ku nzego zo hejuru cyane ntaho wavuga ko zifite ubushobozi bwo guhitamo igikorwa nk'icyo, mbega zidafite izindi ngufu zishungereye. Rero kugira ngo ugire ngo inkiko hano zifite ubushobozi bubasha guhindura imbera y'ibya politiki ahangaha, uko ni ukugira kwizera ko hejuru cyane ko ndeba rwose umuntu aba amaribwe, kuko tuje tubibona abenshi perezida batsinda muri aya matora abenshi bakunze kujya mu ikoti kiza besige buri imirundi enye yose aho perezida yamutsinze yagiye muri izo nkiko, ndetse akenshi inkiko zikavuga ko zikemeranya na Besigye ko habayeho kwica, ko habayeho ingufu nyinshi, ko habayeho ubutabera mu matora, ariko rero bakaza gucyuma urubanza bakavuga ko ibyo byose nubwo byahabaye ngo ntaho byabaye, mbega byageze ku rwego rwo guhindura ibyavuye mu gutora. So ibyo ni ibintu abazi Uganda n'amateka yayo bamenyereye neza. Nicyo gituma ureba ahangaha njye bitumbeye no kwirarikira uyu mwana, urebye ndetse n'abamushyigikira abahakanya perezida, ndetse nk'uko Franca yabivuze kugira ngo hari ku bw'imyaka myinshi abantu bamaze kwiheba ndetse kugira ngo ubu abenshi bemeye ko perezida Museveni atavanwaho n'amatora. Icyo gituma ureba ubumwe politiki z'uyu mwana ziri radiko cyane, afite umujinya mwinshi n'abamushyigikira benshi, mbese afite uburakari bwinshi cyane. Icyo gituma njye nirarikiriye ngo ufashe ubwo burakari rero na cyane bw'aba bagize uyu musore, bamwe benshi n'abana bato, nk'uko Frank abikubwiye umuntu wavutse muri 86 aho mbugira afite imyaka 30 n'imwe, kandi urebye imibare nk'uko ibyerekana kubara kw'abantu kwakozwe muri 2014 ubu ngubu aho duhagaze imibare ibyerekana ko 80% y'abantu bari muri Uganda n'abantu miliyoni 40 n'enye bavutse nyuma ya perezida Museveni kwicara kuri iyo ntebe. Rero aba basore nibo buzuye muri iki gihugu, abenshi barasomye nta mirimo bafite. Rero abo bafite umujinya mwinshi, afite uburakari bwinshi, amaraso ariruka mu mubiri, simpamya ngo bashobora kwicara ku ntebe na perezida ngo bateshe mbe baze kumvikana. Icyo sinkireba ko ari ikintu cyapfa gushoboka. Nicyo gituma nirabikiriye ndi iminsi iraza rwose iraba iminsi itoroshye muri iki gihugu.
Bwana Mwine, ubwo burakari n'umujinya Sabiti yari akomojeho wibaza ko atari ibyo birimo gutuma inzego z'umutekano ndetse n'ubutegetsi zishyira ingufu zidasanzwe mu kugerageza guhashya iyo myigaragambyo?
Yes, ahubwo burana perezida amaze kuvuga mu kanya nonaha nabonaga ari mu kuvugira yari iriya za Karamoja aho ari mu gushaka amajwi yavuga ko abantu bashaka guteza akaduruvayo bazabakoreshaho ingufu baziboni bafite uburakari ariko uburakari nabwo burya saba bubuwa ino nyine yubonye bubuwa ino harabana abandi bamusunika ngira ngo uzi impamvu umugabo bita besikibu yanze no kujya muri mu matora yaravuze ngo amatora ntabwo ashobora kujyamo ngo atsinde ahubwo afite icyo bita plan B ahubwo akanavuga ko umuntu wese udafite plan B ntabwo azakorana nawe ndetse yanavuze ko nta nubwo azajya gushakira amajwi uhagarariye ishyaka rye kereka naba afite umurongo nk'uwa plan B cyangwa azashyigikira uwo ari we wese ufite icyo bita plan B ntawe uzi icyo plan B bisobanuye wenda waba ari uwo mujinya ndetse ari uwo bakoresha ubona batera amabuye bafunga imihanda ndetse hari n'aho bashyiraga ibibuye byinshi cyane abasore bakabuza imodoka gutambuka ukabaha amafaranga kugira ngo utambuke ibyo byose uwo mujinya ushobora kuba nawe utuma abasirikare bakoresha izo mbaraga ndetse burya imico tunamenyereye burya nuko abangaba ntabwo batera amabuye cyangwa kwigaragambya konyine ariko usanga harimo no gusahura burya baragenda bagasahura ugasanga bari mu kwinjira mu maduka hari n'abavugaga ibintu bashyiraga kuri za WhatsApp bakavuga ngo mutwike abantu ibyo rero leta igomba gukoresha imbaraga kugira ngo n'abashaka kubigerageza batabikora kuko burya nubwo bafite ibyo bibazo byo kwigaragambya baraguhungabanya umutekano w'abandi barimo gukubita abantu nabo ubwabo baratwika ibyo bintu imodoka barazikubita amabuye ibyo bintu rero by'umujinya nibyo bituma leta igomba nayo kugira icyo ikora kugira ngo ihumurize nabo ngabo badashyigikiye ibyo bikorwa cyangwa abashaka no gutora perezida wenda bamwe bafite n'imipira y'ishyaka rya Museveni wasanga abantu babakubita bayiyambura iyo myenda urumva bafite nabo ubwoba ibyo rero bituma abantu bumva ko ibizenye bigiye gukurikira atari byiza ndetse na leta yagombye kugira icyo ikora kuko leta bari nayo bari kukubwira bati mugire icyo mukora kuko natwe abangaba barimo kwigaragambya nta mahoro arimo kuduha bari guteza umutekano mukeya
hanyuma se ibyo bashaka leta ko ikora ni nk'ibiki mu gihe nanone uvuga ko igituma benshi bagana imihanda bagakora n'ibyo bikorwa ari uwo mujinya kandi bakaba babona ko badashobora kugera kuri iyo ntebe yo guhindura ibintu mu nzira zemewe cyangwa se zisanzwe zo gutora
kuba umuntu yigaragambya ntabwo kuko kwigaragambya burya ni n'uburenganzira buri n'amategeko ya hano ngira n'amategeko mpuzamahanga yemera ko umuntu nizo bita fundamentals ko umuntu ashobora kwigaragambya akavuga ikimuri ku mutima icyo ashaka ko bakore cyangwa kitamunyuze ariko kwa kwigaragambya kwawe ntabwo ugomba kubuza abandi mahoro cyangwa nk'urugero iyo ugiye kwigaragambya ntabwo ugenda ugatera amabuye ugiye kwigaragambya ntabwo utwika inzu ugiye kwigaragambya ntabwo ukubita umuntu none se niba wowe uvuga ko ibitekerezo yaba tubyubahirije wowe ntubahirize abandi demokarasi uvuga ni iyihe ni nacyo kibazo kinahari kuko niba wowe uvuga uti abantu bari mu kubahiriza ntabwo bubahiriza ibyo ushaka ariko nawe ntabwo ubahiriza ibyo abandi ibyo rero nicyo kibazo leta igomba no kuza mukereka ko ufite ingufu kuko leta yiterekanye ko ufite ingufu baba byagiraniranye n'ubundi banayikuraho ku mbaraga ari nabyo banashaka urumva bafite bya bindi amateka yandi yavuye muri Arab Spring ngo byabaye za Sudani byabaye Egypt so barumva ko wenda na hano bishoboka kandi kuko nina rebyo bise plan B usanga ariwo mugambi wihishe muri ibi bintu leta
hanyuma se bwana Sabiti usibye izi mvururu aba bakandida hari umwanya babona wo kugaragariza abaturage gahunda bifuza kubagezaho
urakoze Edi iyo mpamvu rero abantu benshi niyo bahakanyaga imyifatire y'umukandida Bobi Wine bavuga ko we icyo mbega akunze gutera imbere ni ukuba mbese azi ngo ni icyamamare akajya mu bantu akavuga ko hakwiye kubaho impinduka ariko ntasobanure mbese ubutegetsi bwavuye we afite intego ki we manifesto yen ahubwo niho amaze kuyisohora mu minsi mike ishize ariko ibya politiki byangaha abantu benshi ntaho batora bw'ubukozi bw'umuntu aho imikorere inshingo z'umuntu afite abenshi bakunze gutora ku bw'izindi mpamvu simpamya ngo uje ugatangira gusobanurira abaturage iby'intasha y'igihugu ku butegetsi bwawe uko bizagenda abantu benshi ndetse baba batabyitaweho abanyarwanda benshi baracyafite ingorane n'ubukene abantu abakunze kwiyamamaza cyane barabizi ndetse si ba perezida gusa ahubwo n'abadepite iyo bagiye mu byaro abantu babasaba agasuru ko kwinywera ibyo ntibyakunya agasabune ibyo nibyo bakunze kuba babasaba nicyo gituma ureba gutsinda perezida Museveni ufite ubutunzi hafi bw'igihugu cyose mu ntoke ze ndaho byakoroshye nubwo hakabaye kwishyura ukizana mu matora amashyiringi asesekarira hariya ntabarika so ibyo byo kuvuga ngo basobanura yego baragenda hariya bagahagarara hejuru y'ayo mamodoka yabo bakavugira mu mizindaro bakavuga ko by'uburezi nanga amashuri bagiye kuzubaka bakavuga ariko ibyo abaturage bano baburi igihe baba batabyumva baba yego baba bahagaze aho ngaho nkabumva ariko ibyo ntabwo ari byo bikunze kugira imbaraga cyane gukurura akaruru nangwa se ijwi ry'umuntu kugira ngo azaguterere ijwi
hanyuma se bwana Mwine hari abahanga muri politike ku mugabane wa Afurika cyangwa se n'abandi bashakashatsi bavuga ko yego Museveni yagiye akomeza kenshi gushakisha kugundira ubutegetsi ahindura amategeko kugira ngo akomeze yiyamamaze ariko bakavuga ko uko imyaka igenda yicuma ni nako n'intege ze zigenda zigabanuka bagatanga nk'urugero rwo mu gihugu cya Zimbabwe aho nubwo Perezida Robert Mugabe yagerageje gukora ibyo yari asanzwe akora ariko kubera ikibazo cy'intege nke n'abantu kurambirwa bitamuhiriye mwumvirije abatavuga rumwe na leta ndetse n'umwuka uri mu gihugu mubona ibyo bishoboka mu gihugu cya Uganda ese izo ntege Museveni zaba zaracitse cyangwa se aracyafite ingufu nk'uko yagiye abikora mu myaka yashize
urakoze di nawe yaranabivuze ngira ngo ashaka manda iyi ngiyi yarangije yaravuze ati umuntu yuje imyaka 56 mu by'ukuri 75 iyo urebye imbaraga zigenda zikendera ndio yanavuze ko icyo gihe azashaka undi muntu akamushyiraho cyangwa agatuma abandi bishakira undi muntu ariko muri politiki buriya nicyo kibazo muri politiki ibintu byose ni igihe abantu muri politiki bagura igihe abantu muri politiki bareba ibiriho icyo gihe ntabwo bareba ibizaza nicyo kibazo kiri aho ngaho ariko urebye abagereranya politiki ya Zimbabwe n'urugero na politiki ya hano burya hari aho bitandukanira hari aho bitandukanira gatoya nuko buryo urebye uko abayobotse bakuyeho perezida wa Zimbabwe ni abantu bari mu ishyaka rye abantu bari mu ishyaka rye abasirikare bakuru bari abasirikare barwanyi nabo mu ntambara bari bakiri mu gisirikare hano rero usanga bitandukanye usanga abari mu ishyaka rye hano rya Museveni n'abantu ubona nubwo aba badashaka kubivuga cyangwa ngo bagerageze kwerekana ariko nabwo hari abatayishimye ndetse muri abo bangaba twavugaga mu kanya b'abasirikare bakuru hari abasirikare bari no mu ishyaka rye bavuyemo ariko abo ngabo barashaje ntabwo bari bakiri mu gisirikare igisirikare kinini ki afite ubu ngubu kirimo abasore kirimo abantu aha amabwiriza bakayumva ndetse no mu ishyaka rye ntabwo rikiri mba abandi by'ibihugu abari mu ishyaka ubu ngubu ni abantu bashyashya ni abantu bashya ugasanga bafite ibitekerezo bitandukanye icyo rero ugasanga ntabwo wakigereranya cyane na Zimbabwe cyangwa n'ahandi hantu muri Afurika ariko muri politiki byose birashoboka ebyi kereka icyo bita ifirimbi ya nyuma imaze kurangira
bwana Sabiti mwina arasa nk'ugaragaza ko uwo mukambwe nubwo ashaje ariko ingufu z'ubutegetsi aracyazifite nyinshi.
Nemeranya nawe cyane rwose nk'uko abisobanuye, kuko perezida Museveni iyo uje kuvuga ku kintu twakise political strategy nangwa se ubwenge n'ubufindo bw'ibya politiki, aba perezida muri Afurika banganya nawe ni bake, kuko akubwiye yuko kitari ikintu gishitse kugereranya Uganda na Zimbabwe arashitsa, kuko hano umuntu wese uwo bagatekereje ngo yakeguye umutwe akaharamira iyi ntebe y'ubwa perezida mu ishyaka rya NRM riri ku butegetsi nangwa se muri bariya bari hamwe mu kigunda mu ntambara yazanye Museveni ku butegetsi, abo bose uwigeze kubigerageza wese ngo yerekane nuko kakabaye gace kangana katagira uko kangana akerekana yuko afite ibitekerezo byo guhangana nangwa se guharanira iyi ntebe, uwabigerageje wese haba mu gisirikare nangwa se mu gipolisi uwo ntabwo yamaze kabiri. Icyo cyerekana ngo Museveni yakoze icyo bita mbese yavanyemo aho bose bakerekanye yuko bakagize ingufu na cyane mu gisirikare, kuko ahangaha igisirikare ni ikintu gikuru cyane mu butegetsi bw'iki gihugu. Rero igisirikare kiri mu kiganza kiri mu biganza bya Perezida Museveni, nta no gushidikanya ko hari na gake. Igipolisi kiri mu biganza bye, ishyaka rye riri mu biganza bye. Mbega ni ukuvuga yuko we yagize ubwenge ubufindo yabumenye kera, ntaho yigeze umugisha na gake abakamuhungabanyije muri iri shyaka nangwa se mu gisirikare. Icyo ni ikikwereka ngo atari we ushavyeho ngo ibihe bye birashize birarangiye, ntabwo cyoroshye kumuvanaho. Noneho rero kibaye ngo nta muntu wo mu nda nangwa se mu shyaka ubishoboye, kandi tuzi yuko igisirikare gifite ingufu nyinshi ku butegetsi bw'iki gihugu, kikaba cyerekana ndetse abasomyi bya politiki tukaba tuzi yuko kitoroshe kugira ngo umuntu aze hanze ashobore kumukuraho. Uri kureba uwigeze kuza hafi cyane kubigerageza yari kiza Besigye, yari koroneri muganga we muri iyo ntambara, urabizi eti nawe byaramunanije. Uyu Tumukunde generali Tumukunde waje nta no gushidikanya ari umuntu abantu batinya cyane akiri mu gisirikare akiri mu rero yamaze kuvamo mu sisitemu baje bamurundaho umutwaro w'ingufu zose z'igisirikare n'iz'ubutegetsi ubu baramurangiza. Mugisha Muntu ni umuntu just uraho yabayeho umukuru w'igisirikare, ariko tuzi yuko nta bushobozi afite bwagikora. Iki ni ikikwereka ngo Perezida Museveni aracyari ahangaha. Icyo ni cyo ndetse kibabazana cyane abantu abo batamushaka ayo mazima nk'uko nakubwiye. Icyo rero kibazanira agahinda kenshi, kuko bareba yuko mbega ntayi se kiri kuzana n'ubu butabanguko ahangaha mu gihugu, ko abantu bari kureba ngo ntiwamukuraho mu matora, nta muntu mu gisirikare wenda kuzavayo ngo yegure umutwe ngo agire icyo avuga, kuko ibyo biba birangiye. Cyo gituma benshi ndaba abasirikare bakuru abenshi bikoreye amashiringi yabo barakize, bamwe barebye ibyo perezida akorera bagenzi babo babigerageza nabo baribwira ngo ariko kweri iki ni ikintu cy'umuntu yakwirirwa ati igihe ajyamo bakareba uko bihagaze bakabivaho. Icyo gituma ureba abana cyane abana b'urubyiruko bafite umujinya mwinshi, kuko gisa nk'aho kimaze kugaragara yuko bishoboka kumukuraho mu mateka nangwa se mu nzira ishyitse nk'uko itegeko nshinga ribisobanura, ntabwo cyashoboka. Noneho rero nabo batangiye nyine ngo uwo mujinya nakubwiye
batangiye kukoresha bega urebye ibishanye byo bafashe mu kibugo mu ngumu uyu munsi ukareba rwose ababana ari kuza gutera amabuye umusirikare ufite imbunda n'ibisasu abenshi bagira ngo barwanye abasirikare imbunda iki ni kikwereka yuko abana benshi cyane bamaze kukireba ko kidashoboka kuvanaho uyu mugabo noneho rero bakavuga ngo reka dukoreshe ururimi nawe rwazi neza ingufu aho rero Edi nanjye uzi ura utsinda iyo ntambara nk'iyo ngiyo ntabwo ari umuturage ufukotse kuko umuturage nicyo gituma ureba abenshi bari gupfa ikintu cyo nizera ko kigiye kuviramo ingorane cyane kigihugu kuko amaraso menshi ari bumeneke.
Bwana Mwine, mu kanya turaba tugeze hafi ku musozo w'iki kiganiro ariko Sabiti yaravuze ku bijyanye n'umujinya cyane cyane uterwa n'uko abantu batabona ibisubizo cyangwa se basa nkaho bataye icyizere, ariko hagati aho ibihugu, imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu, abakuru b'amadini muri icyo gihugu cya Uganda, abayobozi b'ubwami aho ngaho muri icyo gihugu, benshi bakomeje kwamagana ibyo bikorwa by'inzego zishinzwe umutekano. Hari icyo mubona ibi bishobora guhindura ku bijyanye n'uburyo cyangwa se ingufu zirimo gukoreshwa n'ubutegetsi kugira ngo zihoshe iyo myigaragambyo hanyuma igikorwa cy'amatora kizarangire neza?
Uyu mugabo Perezida Museveni ni inararibonye kera, uyu turi mu kuvuga ntabwo ari ibintu yabaye mu myaka itanu kandi ari imyaka 30 ahubwo ibintu yabitangiye muri 70 muri 70 burya muri 79 hano habaye gukuraho ibyanini yarimo inkuru yarazibonye zabaga hano hajyaho perezida umwe yavaho hazaho undi yavaho habayeho amatora muri za 80 yari yarimo arabibona barigaragambya biragira gutya birarangira ajya mu ishyamba imyaka 5 yarabibonye avuye mu ishyamba habaye hano hari akavuyo hari inyeshyamba izingizi hari bariya hari abati babarwana izo zose izo nyeshyamba zose zari za guru za majyaruguru ya ba EDF ba Joseph Kony ni umugabo umaze igihe muri ibi bintu, aba bantu tuvuga banyamadini n'abantu ahamagara akicarana nabo akabaganira, ni umuntu yumva aganira nabo ibyo mutumvikanyeho ntakoreshe imbaraga za zindi kuri abo bantu, ugasanga ni umuntu uzi kucyita dialogue, azi deba azi dialogue azi kumvisha abantu afite ururimi rwumvisha abantu bakicarana bakumvikana. Njye mwumva ko n'amadini iyo arebye hano amadini ntabwo avuga rumwe, ngo iyo urebye amadini yagiyemo hacikamo hari abanyamadini bangaba evangelikozi abusanzwe baramushyigikiye cyane, ugasanga wenda abandi babonye agatirika batamwumva cyangwa batamwumva cyane, ibyo byose ni ibintu amenyereye azi kubijera azi kwicara nabo azi kumvikana nabo. Njye mwumva ko n'ubungubu abanyamadini burya hari icyo bita ngo a carrot and stick, karoti ni karoti nyina mu Kinyarwanda, ne stiki ni nka n'inkoni, stiki ni n'inkoni azi kubikoresha, ahari igishaka karoti arayitanga igishaka inkoni arayikoresha, ibyo rero bigatuma ari flexible muri politike, arikaba ariyo no mpamvu bitumye amara imyaka yose ntagerageza gukoresha umujinya w'umurengera, kandi ahashaka ingufu arazikoresha iyo abonye izo mbaraga zitari gukore neza agashyiramo politike, ibyo byamugize inararibonye ngira ngo bamwe bamwitana cyo bita profession of politics, bivuga ko iyi mijinya n'ubundi ni umujinya w'amatora, se moment y'amatora iragenda gutya bagire gutya, bamwe abahiyo karoti mvuze abandi bashyiraho iyo nkoni, usanga amatora arangiye kuko burya bwa politiki ni igihe ma ibi bintu rero n'ibintu amazemo igihe n'ibintu aze kugera inkumva ntabwo aba banyamadini tuvuga cyangwa n'abandi bantu bafite izo bita traditional leaders bashobora kugira ikintu bahindura cyane kuko azi kwicarana nabo bakanabiganiraho.
Hanyuma se Sabiti, wowe ukureba ibintu wavuze ko ibi bidatandukanye n'ibyagiye biba, ubwo ni ukuvuga ko abantu bakwiye gutegereza ko n'ibizava mu matora ari ibisanzwe basanzwe bamenyereye cyangwa hari ukundi ubibona?
Uwe rwose ni kuko ntakundi, ntabwo perezida agiye kuzavanwaho n'amatora
aba muhakanya bose babaye honest nako se bakavugisha ukuri nabo barabizi uvanyeho intandukano nkuko nkubwiye cyiza besije ya koloneli mu gisirikare yagerageje imirunde nye biramunanira avuga ko iyo plan B mugenzi wanjye yavuze avuga ko kitashoboka kuvanaho perezida unyuze mu matora ariko hano abantu bakomeza gutora na cyane abaturage ba buri gihe bibe mu byaro bakunda perezida kuko yazanye amahoro n'umutekano icyo barakimushimira cyane kuko babonye ubundi butegetsi ubwa ba Idi Amin na ba Obote nk'ababyeyi bacu nyine ariko nkuko nkubwiye abo ntari benshi cyane abenshi barapfuye abandi bari gupfa abandi barashaje igihugu cyuzuyemo urubyiruko cyuzuyemo abana bato abasore n'inkumi cyuzuyemo abana bagiye muri za kaminuza barangije gusoma ariko nta mirimo babona icyo nicyo gituma abenshi bazanaga gutora kuko mbe yego ni igikorwa kitazagira icyo gihindura bikabije ariko nicyo gikorwa cyonyine abenshi cyo bashoboye gukora kuko abandi abatamushaka ntibagiye gufata imbunda ngo baje mu ishyamba bazi ideni y'icyo gikorwa ko iri hejuru cyane kandi abenshi ntibashaka kwiha yo kujya gukora icyo gikorwa noneho rero bazaguma batore ariko abitegereza ibya politiki by'ahangaha tuzi yuko amatora atarenda kumuvanaho icyo navuga edi ahari hagize ikintu kinini cyane gihindukaho ku bashyigikira government ya Yoweri Museveni wo hanze y'igihugu nk'uko uvuze ko amaze kubivuga ngo yibwira ko bamwe aribo bahagira cyane aba bana bari gutera imvurunde hano mu mujyi ariko abamerika na cyane leta zunze ubumwe bwa amerika abaduha amashiringi menshi cyane sinzi uko ntabita mu kinyarwanda badomaza abashyigikira
abaterankunga
amashiringi abo nta urebye urebye ukuntu bya politiki bihagaze muri aka karere ukareba n'amasomo bamaze kwiga mu kwiyinjiza mu bya politiki by'ibindi bihugu ugiye nka za Iraq ukareba uko bakuyeho Saddam bagasiga icyuba kidafite ubutegetsi ICC ikakizamo ikabazanira izindi ngorane ikintu twita regime change cyakundaga kuba intego y'ibyo bihugu ntabwo abantu benshi bari mu butegetsi muri ibyo bihugu bakibishaka kuko iyo uvanye ubutegetsi burya uba wuguruye ibindi bintu by'ubundi usanga utariteguriwe rero ibiri muri Libya bamaze kuvanaho Gaddafi wo bitaga umuntu mubi none igihugu ubu ngubu ngaho cyategekwa ibyo byose ukareba ngo barareba ngaha muri Uganda barebe ubundi uyu mugabo agiye haba hiki niyo mpamvu kuvuga ko ibyo bihugu by'ibikire bifite amashiringi menshi byohereza ngaha kuko bimaze kureba ibivamo iyo byiyinjije bya politiki by'ibihugu batitegereje neza hakavamo ndetse impinduka mbi no gusumba abo bategetsi bo bavanyeho abenshi basigaye batinya kwiyinjiza mu bihugu bakavanaho umutegetsi akaza kujaho ndetse undi hubwo usumbye uriya ibyo bakise ibyo bikorwa badashaka nangwa se ubundi igihugu kigasambagurika mbega kigahinduka akarere ko batashobora gutegeka so kubw'iyo mpamvu kaba ndeba batarenda kwiyinjiza cyane hano mu gihugu. Yego bakomeza gukora ibintu bice bice, mbega kwereka uri uhari ngo adakoze ibyo bashaka babasha kumuvanaho. Ariko uko bihagaze, mbese nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, n'imirimo Perezida Museveni akora muri aka karere k'Inyanja nahoze Great Lakes Region, bakaba ntareba ko bari hafi gushyigikira izo ngufu zindi zabasha kumuvanaho. So kubw'iyo mpamvu rero nkaba navugaga ko numva ngiriye imbabazi aba bashaka ngo have, kuko urebye mbega ukurikiranye buri side zose ukitegereza ukwe ibintu bihagaze, uyu mugabo aracyaranga aracyari ku butegetsi uvanywa nk'uko mugenzi wanjye yabivuze nyine, hagize ibindi nyine bihabaye ntawe imana ntimenyaga igihe cy'umuntu. So otherwise nkaba ndeba ko impinduka hano atari yaka kanya.
Bwana Frank Mwine, wowe ubibona ute Sabiti arasa nk'ugaragaza ko ibyavuye ibizava mu matora bisa nk'aho bizwi ko nta mpinduka izabivamo, wowe ku giti cyawe nawe niko ubibona mu gusoza?
Yes, nyurege ni nayo mpamvu twavuga ko abantu bose bigaragambye barihebye, ni nko kwiheba kuninjye mu matora ntabwo nzakora iki nzayatsinda. Bazi imbaraga uyu mugabo afite, imbaraga mu gihugu, abantu bose bo mu cyaro abenshi cyane majorite iyo mu byaro bihingira, nubwo abo bantu batavuga bamwe bavuga ngo barakennye, ariko abantu bo mu byaro arahinga akeza agacuruza ibintu byo gucuruza akabirya akaryama agasinzira. Ibyo bintu umuntu usanzwe umuturage burya nibyo akeneye kandi nibo benshi cyane. Akaba rero na perezida burya w'akarere cyane cyane inararibonye y'ubungubu, urabonaga ibintu biri muri Ethiopia, niwe muhuze niwe baje ubungubu baje hano Kampala bari mu kugira ngo abahuze, urebe intambara zo muri Somalia, urebe intambara zo muri Central African Republic, intambara zo muri Sudani, azifitemo uruhare mu kuzihosha cyangwa no gushyiraho abasirikare kugira ngo barinde amahoro, abazungu nabo bakamuha inkunga bagakorana, ni patena n'umuntu wabo barakorana. Kugira ngo rero upfe kumukuraho gutyo ndetse unamukuza ko abana nk'aba ngaba mbona batarabona utagira inararibonye, byazakomera cyane ndetse bikanakomera abangaba turi mu kuvuga, kuko ubwabo nabo nubwo bavuga gutyo ntabwo bageze bashyiraho umuntu umwe nubwo bavuga ngo turashaka gukureho uyu mugabo Perezida Museveni, ariko yabananiye ubwabo kumvikana bashyireho umuntu umwe ugiye guhangana amajwi yabo bayahe uwo muntu umwe. Akaba ariyo mpamvu rero narebo nubwo ngira ngo banakureho Museveni ubwabo ntabwo bakumvikana, akarizo nabo ikibazo abantu bavuga bati se niba mwe mudashobora kumvikana ngo mushyireho opozisiyo umwe ari mu rwanya umuntu umwe, nicyo kitwerekana ko nyine mufata ubutegetsi amahoro azaganza akabaho nk'uko amahoro yari ahari. Ibyo rero bikaba bizatuma wenda Museveni nubwo ashaje ariko atazoruhira abantu ahanganye nabo, ndetse akaba ari no mpamvu tubavugaga ko aba bantu babona ko batazatsinda amatora bagashaka gukoresha yandi plan B bavugaga, ari nabo banayivuze ko bazakoresha plan B ari nayo bashaka gukoresha ngira ngo ibyo bagiye babona ahandi hantu mu majyaruguru yo muri Afurika.
Frank Mwine, inararibonye muri politike y'akarere k'ibiyaga bigari, ukaba n'umunyamategeko, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Nanjye ndagushimiye di, murakoze cyane.
Bernard Sabiti nawe ni inararibonye muri politike y'akarere, nawe nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire. Bwana Sabiti,
urakoze, ndagushimiye nawe.
Nshimire namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika, kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, reka mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura